challenge your pro alongside the chick dice Uganda Kenya connection
check
kutoka Kenya paka Dubai nikamwona ye manzi moja amevaa body yake iko vipi kiuno chake kama nyororo macho yake yanavutia
wasi ukianguka nitakokota twende kokote tucheremuke
cheremuka mama zungusha mama katisha mama zungusha mama
cheremuka mama cheche cheremuka mama cheche
Chicola gangens in it, Vida.
Oh, so nice. When you smile, oh, that's so nice. I go crazy.
Yalanko Pateko, all in Aboliche, Mumbai, girl. While I want to come on that, all in Abochicola, Gabo Tiriza, I want to unplug that.
Alan Sarah Chick Dice. Oh.